studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakiraɓe heeɗiɓe oɗo sasa kiko mawɗo Ousmane Diko haalanta on kabaruji gonɗi ɗo ɗi ƴeydu maison de la presse ila Bamako gagni Kanté wonani en to ɓoggui jande to barkana ana wondi e larwade saha leydi ndi ñalade hande ndenno imade muɗum yo haɓude trafic ako drogue kaɓorɗe kañum e torraji fo yimɓe joyo nangama kañum e kaake kewɗi kaadi mi e ande mbi ko barkane wondi e haɓude trafic ako drogue ko nafa mum ana heewi fa sanne ndenno ko hasindina yo kalisi drogue woni sembe kabaru bonanda fay seyo cuuɗi fayso cuncunka hono tongande dartugol no famu leyi haɓugol ɗo leydi ko naɓuno Moussa Mara kidal ko haalaji muɗum ana kewi hande ndenno kanko Moussa Mara wi ɗo o nodda fou o nototo golloɓe gollirde yigade murti golle keña yo andinde Mali e caggal muɗum fou caɗele mabɓe waɗi soɓe murti golle li balɗe joyyi nande syndicat o holliti bona fou ɓuranaɓe ni e ley golle ɗeɗe ɗi kabaru joni ɗi ɓe jogani hande bisimilla moɗon e dow studio tamani barkana no wondi e larwade saha leydi nden ndenno puɗɗu ɗum ñalade hannden o golle yo haɓude e trafic ako drogue kaɓorɗe kañum e torroɓe ɓe fou ko nana e renoɓe hannde ka joyon nangama kañum e kaɓorɗe kewɗe fawarde e mobileji keɗɗen Oumaru Waygalo fa ɓeydoroɗen faamu
golɗon lugolgol waɗi les région gawo kañum e kidal ko woni fana muɗum faɓe ƴeyal hono ɓe kani haɓirde e jaadinkoɓe kañum yimɓe cottoɓe kaɓorɗe e drogueji bonɗi ko kuminiɓe kabaru ndenago kolliti wiide ley hen ɗum waɗi sababu so kaki nanga toon kañum yimɓele nayon ɓe koyɗe mumen gonli e kaldal e kawral ngal to gawo to seediɓe kolliti wiide barka nangui mobile gotel kaɓorɗe aɗa gonno e muɗum kañe e kuɗɗe ɗe ɓe pewnirta bomboje jamma altinere ɗeɓɓinode fa finoyi beete yimɓele emenela kolliti wiide soldat en barkan ɓe bombi kam muɗum en gonɗo nokku noddirteɗo Ina Bag iɗum le région kidal o fa hande heƴaɓe emenelaɓe kolliti wiide yimɓele mumen joyon nangama ley hen kañe e mobilaji muɗum en ɗe kaɓorɗe goni hen ka caggal muɗum ɓeɗo yimɓele joppitama barkan holliti wiide ɗiɗo golleji jokkitite balɗe le leydi ndi
kaadi mi ande ɗo kabaru ndenago mbi ko barkane wondi e haɓude trafic ako drogue ley saha leydi ndi ana heewi nafa fa sanne ndenno e wi mabɓe soldat sen français ana gondi e haɓude fa copa keeri leydi ɗe saabu de yo kalisi drogue o woni ko fabato torraji ɗi kanko André Bourgeois wonko o haaldi e Mariam Maiga keɗɗana Ousmane Niali Bouli
trafic ako drogue won duuɓi kewɗi wona joni ɗum fuɗɗi bandeji kañe sattiɓe diina fou ana nawtoro ɗum ndene joni darana ɗum yo moƴƴere mawde noon ɗum hakkille lobbo noon duuɓi tati e golleji barkan ko paamini koɓe gondi yo trafic ako drogue o noon ɗum yo hakkille lobbo noon ɓe keeɓi faamu ndene daranade sakkade ɗum ana moƴƴi sanne saabi ɗum haɗanɓe heɓude sembe le sahal ngal ko tinni ɗum joni yo mawnugol sahal ngal noon hayɓude keero sahal ngal fou wona ko balli kina jemma e ñalomɓe darano ɗum droguji ɗiɓe ɓuuri tawdede yo cannabis o kañe cocaine o fa jamme deƴere heɓe kina ɗum darane pati ɗum heɓa sembe le leydi ndi sottugol mum wawa hana wadde keɓal leydi sini yimɓe ana cotta ɗum gonle leydi ana hani waɗeno watte fou faɓe nangue ɓe naɓɓe suudu saria e care saabu trafic ako wala e saria
kala ko jiɗɗon famitade poɗe fa e dow bemaɗo amen Facebook na Twitter ɗo studio tamani ñalade hande ko tonga fa ande ko waɗi ley jaol hono premier ministre kidal ko ndenno kiite muɗum ana gonda jahol makko ñande sappo jeɗɗi lewru mai 2014 sabani ko hono wadde hakkunde soldat e Mali kañum e murtunoɓe nden ɓe fa hewɓe keddi hen kanko Moussa Mara o waɗali maki maki feyi o hollitin ndu ɗo o nodda fou omo huɓidi notade e ley ko haaldi e Ayouba Sow kerɗon Ousmane Niali Bouli.
Je pense qu'aujourd'hui il y a la commission
de mila hande won walde député en daranide joinde tongande le sud assemblée ko won le mayre hana no andede fayse na anda wawti joni o e dokkobe kabaruji min ko domi joni assemblée ndar ko won le mayre ama dabareji kandi bamede mi bi leydi mali non do noddami fu mi nototo base fu wala naka e notade ko daranibe sariya bi fu mi landini notade ko woni hunukam fu mi halan gonga fu mi sudata eden kani wawti fu fotude tiagal ko jemi kidal dun himbe joyi ko wadi ton dun dow am min ko domi joni suudu assemblée ɓama dabareji kandi ɓamede daraniɓe saria ɗo goni gaɗan ko hani waɗede na ana wawi tawe e ɓama ɗereji ɗi ɓe ndesa kono no wowri wadde ni
simplement classé comme d'autres dossiers
hono gollobe gollirde ittoje yigaaji leedi meeda an e murtere golle ila altinere keñe nende syndicat mabbe haddi e yottinobe kabaruji beete hande burdi travail to yo martinde kumpa mali e tiagal mudum fu ko saabani be de murtere golle fa aljumaare nde nende syndicat o holliti bonne fuudu buranabe ni ele golle kambe gollobe ittobe yigaaji be mamadou konde gonde e bureau o wonko haade fatma tatugula kedena usman nyaali buli.
On a observé 3 jours de grève auparavant.
Men gadi murtere balde tati ka dum wada fi hunde tagande murtere men gadi goddum won golliddibe amen yogabe jukkabe hannen ko men darata hono men gatta famen keba tawede do dande wotere ebe jidi bondu ko men gondi e wadde dum ebe jidi jibude golleji walde de fu men gondube habade fa gollobe fu tawe hakke mubben ko warata andudo golle min fu ana andi sada golloton nyande wotere da wawi ribbede dum woni ko hana e do hani selde dum woni ko men gondi daranade dubi kewri do gollata de nyande wotere tan itta golle andare dum wana ko hani ko min bonata jawdi mali ana ya millionji temer jeddina temer jettile nyaloma e kebal mali sini min telega de murtere min daran ko wadile mayre ko gasi e ko gasay min daran hono min gatta kasse
pour cette grève et on va faire un nouveau positionnement.
Ana buri tonojo ujinaji sappo ego nyamri kebandi fa hokke hono mere mere yibbe ujinaji temede nay e nogay joyom be gala bawde le mari nando kabar mudu andinama bete hande e le ko commissaire yidi e faw e golidi mum fu e ko fama hen ko millionji didi neddo fa ujinaji temede jeegon ka garan andudo hono tiida Allah mawdo bangal ngure kedo danna kanko Umar Ibrahim Touré commissaire o ko haldi Imran Akilu Mayga e le faccitango mum sendu
mi tayki tiki wibbe leydi ndi sappo e nayo le temede refu anan jogiti dalaji hebuden ngure bibbe mali ujinaji temede ayo e nogayo e joyo ana hani wallede sallabe kebangure kambarmu mido wondi e hokkude mere mere tonuji gure ujunaji sappo e go'o e temen nay e nogay e jetti le wattu ti dalaji iwde leurgen warde out le lebitati di yimbelebe ana kaja gure kabibe leydi di millionji didon e ujunaji temed jeegoyon ana hani hebude ti dalaji kebe be kandi e balligu mendu sallabe paba no ben kanye no ben gollira fa ben gura fewde be yimbe midon gondi e golleji fa be nadda e neddako
hono luma jaddobe lewru ramadan hitane 2016 fuddi yambere mudum fuddire hono galbal dabaji beta hande do bamako do nano choggunay yo yudo ujinaji chapantati yaade ujinaji chapande jeego ministere agal e margal dabaji darani o do golle nenno ele mudun kejadama asitu kante wonko haldi e Abba Ibrahim Ba mer julaji du darani dabaji kerdemo ko ali
hinneje furan he yimbe keba mojjere min du min sotobe dabaji du min keba mojjere pri o iwde chapantati yottade debbe won dabaji pamaridi won lankiri boderindi lankiri olde iwde debbe yottade debbe sappo lankiri saftori ndi iwde debbe sappo yottade malli hemde woni drapo maliku hono ko beta vert jaune rouge ko aya min kan ko gaddumi an ya etem direk aya ko biammi kanankobe mali be jokka golle o ko be balla marobe dabaji be balla dun no foti wallirede fu bi dabaji kabaru mun dabaji wala fur ko fatani mali dabaji hande sabi dabaji dun woni ko gadduta leede godde mojjere hebe tan le dabaji ille mali hon moyru kon ko burdum wala le mali aya joni so nini laamu o waawi wallude marobe dabaji ballira dun mali dabaji di nyamdu sabi nyamdu dabaji di antidi itane fu jawle pojande min garta ga fu operation man tan jawle poji so la min don to min ciora turto ko tiidi bu ana tiidi fu ana tiidi joni kam min tewde dun newna fa subvention wala hen marobe dabaji.
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sengarte e kabaruji region ngaji meda hono habugol e nyawuji dun nyawndogo rewdu fawarde e yolbere sukaba ana wondi e hebudu dole le cercle sigaso on je save children ana wondi e gollidinde e le gollude le janyeli cellal ton fu o golle yo daranade sukaba e kintide sara mu'en no nyamdu nendu kanyu e jogi do vitamine defirte fa ko yi ko fa ko yida ko hebe on je o jangini ko se joini gollabe mudu temedere le ciudi dogotoro kominaji ton ciudi nogay chami on dabaji batidu fa heewi nyamridu boni fa sanne e le tobo millimetre temedere e nogay gaddo le gelle nay cercle bla aljumar jabbine de nonne nelabe gollirde region o bangal nedda ko kanyi e pompier fu jeyi ton notade be be nennobe bon be bonarabe kebi hono hakkaki tenirde fa warde e nyamri fa fabitiro onje onidu fuddi kenya jandelei balde didi sukaabe chapantaton be ngala golle to gaawo to nenno be be do sukaabe jangiteebe o faamana faabe paamana golle de jande yo walde be no be innira projet ngaji mabbe woni bangal sardingaaku margol daabaaji fawarde e demal sen kootiri heede banamba ke be faamato hono jande dow totingol beengu fuddi beete hande to banamba to imaade mum yo famminde rewbe hilli faabe faabe keba no be dentoro e beengu jaawdo nenno Nerland, Lady Nerland hokki jawdi le gollidinde e gollirde bamtaare rewbe suka e galle ton o yo do kaddude e dido kabaruji hande kede hedade yotorama ande yeso ye ji jango